abayizi mpaina mukasanvu mulusanvu munsanvu mbana huuje wino ngabata nisoktule ebigezo ebyo emisome gy'emikono wansi w'enteekateeka Uganda Vocational and Technical Assessments Board okwetoola eggwanga bigezo bino ebya emyezi ogwokutaano n'ogwomukaaga amyuka ssaabawandiisi wa Uganda Vocational and Technical Assessments Board Dr. Wilfred Nahamya agambye nti wabaddewo okw'okweyongera mu muwendo ogw'abayizi abatula ebigezo bino bw'ogeraganya bwekyali omwaka oguwedde ate nga ku luno balinako n'abaatikirwa edda zi digiri ne zi diploma mu matendekero aga waggulu yunivasite naye nga bakomyewo wansi okufuna obukugu buno obwetaagisa n'ebbaluwa ezibugoberera Nahamya agamba nti ebigezo ebituwa mu bifo 1524 okwetoola eggwanga n'asaba abiddukanya bateekawo buli kyetaagisa okukakasa ng'abayizi batambula bulungi ku mulundi guno bawandiisa abayizi 15 abaliko buli mu ngeri yakulaga nsi nti tewali kiza kugira muntu okwenyigira mu mirimu gy'emikono n'egy'emitwe gyali ya nasaza atwala ebyokuteekateeka ebisomesebwa mu kitongole kino ensonga zino ye yazitadde mu lulimi Oluganda.
Tusindise ne basikawusi 15 abagenda okutuyambako okulaba nti ebibuuzo bino bikolebwa nga tebiri mu kubbira okusinziira ku tteeka lye lyatuwa mu section 11 ne 18 okusinziira ku bino abbye ebibuuzo tuweerezaayo n'abagenda okugezesa ebibuuzo abantu 12 abagenda okuyambako okulaba nti batuwa makisi z'abana abaana nga bwe bakola ebibuuzo tukubiriza abakulu b'amasomero okuteeka lijesi z'abaana ku notebooks n'okubabuulirira okulaba nti beewala okwetaba mu kubbira ebibuuzo